jogal lampoji e usuruji men yottoto jamaje ɗe fawarde e gollirɗe fuu mali e dow ƴantugo lampoji tuugi fa heɓana almusaɗɗa golleji laamu fawarde e heeƴoji yirwere. Ko heɓete hen ko faaboto yuɓɓinde golleji laamu e paabodu hokkude keɓe fawarde e gollirɗe jamaje ɗe hono jande, cellal, ndiyam e cenan.
Ɗum dulla ko fi hello ana e jogola kabaru usuruji nder leydi Mali. Keɓeɗi jogola usuruji andana ti Allahji hawrinti nde ɗiɗo jawduji ɗi wonande jamare nde ko ɓuuri hewde muɗum yiyata bindi wadde hun cangol hoore imuji ɓe luttodiral hakkunde keɓe e almusaɗɗaji wakkande kalis laamu o ndenno eɗum haɗa laaɓal e jogola muɗum.
Fanda taykitade oɗo kabaru woni ko Mali daardi Canada noto ɗum fa waylitere waɗa.
Non jaati ti Allahji kanɗi kuncinaɗe hoore no kewi ndenno ana hanno bangge goto yirwinde keɓe wonande usuruji ɗi haɓɓude yurgu yurgu e salgol yoɓude usuruji ɗi bangge goɗɗo ɗum ƴewtade kaki gollirɗi kumani ɗi ɗiɗo usuruji ɗi jatira latare hono jadata fe e kasidina ɗe pecce tati donnayi usine ngaji leydi Mali ɗi taɓata ko fewi kala ko wanjibina bangal huncangol hoore usuruji ɗi haybugo golleji ɗi ɗum gattaka no fewi yalla oɗo kabaru o no heɓa ƴewtede.
Ɗum wonde noon kabaru jogal majjum nan joƴƴinaka ɗon e ɗon
fewi leydi Canada hinnike tafun projet faba imadraji wonande usuruji nder leydi ndi lollirɗo pamori ɗum laati sababu ɓeydari usuruji ɗi ka pamori o yo tan seeɗa golleji huncangol hoore kala ko woni ande kese jogola ɗeɗo keɓe usuruji ɗi. Pamori o waɗi noon tafun duuɓi joyi caggal muɗum ɗum junnama duuɓi tati goɗɗi cillol ɗuɗobol fuɗɗugol hitande 2011 na hani timmude ley hitande 2020.
Canada e wonde noon gollidiɓɓe woɓɓe du ana noto fanda ƴengingol golle o
ana wodi hakkude ɓeɗo FMI Union Européenne USAID Banque Mondiale Banque Africaine de Développement e ko wiyete coopération leyɗe France et Allemagne.
Hannden se haala jaabuji ɗi gondama fana ƴantugol lampoji e usuruji ka ana fewi fa sanne hoto fu gonɗan e bangal andinde ko heɓale leydi.
Ko ɓuri fof tekede e oɗo projet o yo ɓeydari ɗiɗo usuruji ɗi e ley hakke duuɓi seeɗen ɗeɗo keɓeɗe cowirki ndennayi keɓal ngal iwma wajjibini bangal usuruji ɗi yo nogay ley temedere ngal leydi Mali wonno ngal sappo e tati ley temedere ngabbi fa sappo e jeegom ley temedere ndenno tinitare seeɗen tan min jottoto ko wajjibinako.
Saɗima Mamadou Sama Seku yen tawde ko warta e heeƴoji ley yewtere bangal ko ɓuri fof lollude ley giggol hakkunde leydi Canada e Mali.